tu me dis. Taroho yangu imesharibika. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Sweetie, you are my number one. I'm in love, 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 I'm in love, I'm in love. Sweetie, you are my number one. Kanikonyeza jicho, 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 kama njiwa nitanende. If you napenda vimto, 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 nikunyeshe uzidi nipende. Aye, ala apayo manto, ah, my sweetie yo, baby yo, ah. Mushkile ya habib, ma fi ghayrik ya tabib. Ona sasa wanga wanajifia, wamekosa babaya. Penzi letu linavyopepea, waona haya. Takuanga zangu zote mia mia, soni vibaya. iPhone pia nitakupatia, nipakiwaya. Sweetie naitika, wamai ghali ushabatika. Kwa moyo jina lishajichanjika, hata roho yangu imesharibika. I'm in love, I'm in love, I'm in love.